Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saaha yo sakiko moɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴuwde men zalla presi labba makko ndenno e Seydi Mbo wonani to Bowal ɓoggi janɗe to. Baasi bane korol e sarkli ñono hakkunde don sokoɓe bamaraɓe fulɓe duroɓe waɗi mayɓe sappon e barmɓe hewɓe keñen. Alkamisara hannden noon baasi o dawsi heedi toon e nande hakkillaji kaano gonda faa jañeli ɗiɗiɗi dewrintine. E murtude golle dogotore en kaaddal keñel ngal du yaarali yeeso hirduɓe laamu kolliti laamu o ana wona killaaɗo. Studio tamani e micode FM ngara hono gollidinde ley ñalaaɗe batukara leydi men ndi ɗiɗo radio ji ɗiɗi kañe e URTL ngaddan hono yewtereji kewɗi ley ɗen ñalaaɗe fuu. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani ɗon bisimilla moɗon e dow studio tamani. Baasiji hakkunde dosonkoɓe babaraɓe e fulɓe duroɓe gaɗi keña ho banikoro les cercle ñono le wuddu leydi meɗen mayɓe sappon e barmuɓe hewɓe. Ko heɓa e nanɗo heedi toon hokku ɗum du hono taƴoral o kabaru hewɓe eggi wittude batte hultude. Nenno hakkillaji no ana darani fa derontinal waɗa baasi o du ɓuyto o ɓuuɓa ɗum e gaki. Nenno kanko Ousmane Diallo jokko arano maire Jabali wonko haaldi kabaru dow sababu ɗiɗo baasiji keɗe ko haaldi Idrissa Sako le faccitago Oumar Waygalu.
Keñen wattu sappo yande bonanda ɗi gaɗi nokku noddirteɗo banakoro iɗum woɗɗiri Jabali ko yaata kilo ngaji noga e jeɗɗi. Yimɓele sappo keddiki le hen sappo enayo woɓɓe barmi le hen ɓe fuuɓe donsankoɓe. Yoɗum baasi hakkunde jaleni komi landi ko ɓe mbi sababuji ɗiɗo baasi donsankoɓe kayfi fulɓeɓe wiide wujjinayi muɗum en. Ɗum waɗi so baasi ɗi immi hakkunde maɓɓe o dalil tan ɓe kokki min wattu joni o. Minen honno min kaldata illa aranno min gaɗa noddago fewde e gueɗe ɗe fuu ɓen tinno ƴeewa yallo hono gatta fa bamaraɓe fulɓe gomɓe toon ɓe dewrita. Wala fuu ko dartete le leydi ndi sowona jaam e deƴere. Minen laamu koɓɓe gulɗatol min nangata.
Wuddu leydi meɗen ana ɗo satti ndenno baasiji ana hakkunde jañeli ɗum fulɓe kañe bamaraɓe. Ndenno honorojo amen batte muɗum ɗon kanko Adam Thian o walifike dewtere nde o indiri ko tongi kañum e torraji tiiɗalaji jeebaɗi. Ndeɗo dewtere hollama bamko ɗo beete hande o holliti yo yeɓare yimɓe toon kañum e laamu saabani waɗa watta baasiji ley wuddu leydi meɗen ndi. Nde dewtere nde helloji capanɗe joyi e jeegon dardi gouvernement e kala gueɗe gonɗe toon darano huncude kaaɗo tiiɗalla mawka. Kanko Adam Thiam wonko haade mumini sendebu keɗoɗen ɓe.
De 2015 à 2017 les violences au centre
iwde hitande 2015 warde 2017 bonandaji le wuddu leydi Mali keewi. Min taykitike sifarafi ndenagu kewɗi goni sababu bonandaji ɗi ko kollitiɗɗe le dewtere nde feeso tawi jaaɗinkoɓe si leydi ndi fuu ana e maɓɓe batin jillondirenɓe. Miɗen darda e laamu o o wattana ɗum hakkille seeɗa saabi de gadduɓe rafi ndenagu le saha leydi ndi ana jelli nawtorade wuddu leydi ndi dum kulolngol ana wawi huncanede hoore. Batte mum laamu o ana haani miijade do torraji bonandaji le wuddu leydi ndi. Yimɓele ɓe fuu anan kaani waɗude koɗe mum e haɓɓude
bonandaji.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fa e dow bemal am e Facebook na Twitter do studio tamani. Ñalaaɗe sappo e nayyi hannde ko gollooɓe cuuɗi cellal gondi e murtere golle ka fa hannden noon kawral heɓaaka heedi gofanma to. Kaldal puɗɗunongal keeŋe ɗum talataare ndeede ka yaaral yeeso. Ndenno ley cuuɗi dogotoro ɗi noon hono ñawɓe hewɓe ka kañum e sakiraaɓe muɗum fuu ana keppi golle o fuɗɗitaali. Hooreɓe hirduɓe laamu kolliti mimse mu en e ko gouvernement huncanali hoore kabaru murtereji golle goduɗe ley leydi meɗen ndi. E wi maître Bocar Karamogo Koulibaly Ka ɗum kanko jokko hoorejo yerde deƴƴinaare hono laamukoɓe fewde e kaaɗo tiiɗalla gani kadu jamnaaki feewi. Nden Bocar Karamogo Koulibaly wonko haalde et Seku Gadigo, Ketano Commander Samaseku, Fachitanian.
Ce qui est déplorable, c'est
Wanya Ekabar Mugunko, Yulam ou de Unico. Hanafi Golo Bengon, Yonterema, Jonte Murtre Gole, Jebeni, and Wifuf Yuguli de Honokabaru Chellal, a Birgul Sukabe, Sifa Kabaru Jangu Lady Mendinon, Lamu Derid Darne Mudun, Wajimbina Hore Mudun, Hetinari Metaphon. First, he made it if Mawata Hunchan de Hore, Hanafi de Erelato, Jawabu Jimaji, Suni Bengatana Libedo Hakile, Kalalawata Daurede, and then no chat. Le leading di bedan hewde kirube lamu be politi wadde no dangu fewde gouvernement o yalla be pama wiide wobbe dunno na ngatani kabal mudun hakille de ben jidi dun ngurdam lobbam e jam e dejer be leddi kuncene hore
la préservation du tissu social
hono suka be region sigasuka ananari darani hono nyibugo dejere be kuccale be ndokki habiti meden bargoji essence didi fa kebano larworo pale kewde ton golleji bandiya ko fa warde e torraji dadu sifa ana ngodi hono suutugol sœur deb don maser debbo nodditte do guluria o ina suka be hewbe paminama pati parlito e satere dina kanko bireme fajala kulibali horaje conseil regional sigaso wonko haldi imrana kilumaygo kejadal sujota
La région des Sigas.
Les régions Sigas, où ne kofuko woni hala, denyere yamirore bamako do matak. Gwale famin gul, min ardin tafon. Joki ehen, min jodo dike e hore soldats en e région o. Hono be gardi en be. Men pa min be kabaruji sabdi arande benjaba lino lum. Be koliti kam e hore be, ganari nibe. Suka be, adurike martin de kumpa kalako be chikiti. Bengadi dogal. Faiko boya, suka be kuchala koki hore be, police en, elami beton, bargoji idi e esensifa be, bawa golude benardi e police immo larawo nokkuje de fu ben kolliti ngala essence yodum wadi de suka be eti
je nasme ma cotiser
nena studio tamani kanyay mikado fm pabondura e golle no batu kawra lady charta do juude noga e je lewr mars fa yaade 2 avril andirte no latoto le yottinin gol kabaruji mudun nena di radio ngaji didi ngaddan hono yewtereji haldude fa fame nena ndok ben dokkidan du hono kabaruji fa warde e andinde ko halete e wattu mudun do radioji gonde urtel fu nen horaji urtel o yetti o do golle nafo jama fu banjugu dante horaji urtel won ko hadde Umar Waygalo kedden ko mumidi sendebu faccitanen
d'abord je dois saluer cette initiative
min jettan godo miijo gubbe didi dokkobe kabaruji leydi mede pelitibe daranade kabaru kumpitali bato mawdo do dewral le leydi meden di le projet o Anahani Mikadu, Studio Tamani e Irtel, Gotofu, Waddam Boudemu, Bangal Kake Golirde, e Jaudi, Sala Golleji di Anangade, Nohaniri. Odo andi wide kay Radio Ngaji Chapande Jego, e Studio Tamani Anagolida Analefede Irtelnde. Midondarda e Radio Ngaji Irtel Ifu, pe dingana e Studio Tamani, lingatana hakile hukude bibe leidindi, kabaruji lobby, dobato, deorwal.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden en petra hede lamu kayto hono nyalande aduna he senane diam yambina amadu kenya kolome kanye e marila le region kayo hono tagal golleji famingol jogal ndiam tut ndiameje tunude de hono nyegeje kesse kewdo dum hamaton kita yo ONG ACF den do habordu e yolbere wadi kenya du batu moromoroto do nafa nawtarade ndiam cenidan dal faamu e dokal kaati cenirdi du ngadi le di almusada mudum du anabado fa e milioji didi sefa fewde e yimbe fu conseil regional sigaso non wadi bete hande batu tottere golleji mudum hejaabe baala hala nane en ko badoto temedere laamibe e ardibe communaji fu kawri e odo batu o batu wadi nokku gollirde haybaro golle suudu babandu nanna battane mudun yo hokkudo hono laamuji le hijidi dole le demokrasi kaaku le tuugade du landogal le diankaku le region o e kap Sahel du hokki hono police réprimé arrondissement to Kayto kaki ordinateur ngaji e jimbili mudun batten mudun yo hono faabaade be faabe yafina golleji mabbe le nawtoraade di kaki reside hono siriji kewde yande kewde le ido masinaji do do kaddude e dido kabaruji hande kedde heedade fa hande yewtere ma ana yeso yen tawde jango